wange demba imbire nga njagala mbasanyuse kubanga waliye sawa lwendisirika muga katonda mama nze kale nga tennabatuuka kyenva nnyowa mwaka gotulu gwa tenzani olaba n'abalina ennyingi bazireka waawo tulaba kasibenziza takumya nti obulamu bwensi bwe butyo mubenga nze asuubira obugagga kateera ndi mugumu nti ndifuna esuubi bwe bugagga katekusaba togenda kwetuga bwenseeganyi singa obadde n'essuubi nti omwaka ogujja olina okuzima abantu balina ennyiike ey'obutamala bizibu byabwe bambi beegomba nga munne yaguza emmotoka nga ye n'akagaali kalema katonda yamanyi olunaku lwaliguleeta omugabo gwo bambi togwamu nsabye obeere n'essuubi bwe oba opakasa tokoowa mwoyo bano abazirina ennyingi bayita mu ssuubi lyolaba obosaaga essuubi bwe bugagga kati njiyiza akayimba kaakano osuubira togenda kugobeera muggumu nti ndifuna ekyoba luli kale mubeere n'essuubi ffenna embeera esula etunyola
essuubi bwe bugagga kati atanafuna saali kisembye bwetuge olanga bw'oyongeramu essaala ebintu bya mukama bibanya okucyukacyuka essuubi bwe bugagga kati atanafuna saali kisembye bwetuge olanga bw'oyongeramu essaala ebintu bya mukama bibanya okucyukacyuka
famire yekulubuse ngaatopakasa kale entegeka za mukama zensibunaza okuzimanya buliro gwamasuubi ogenda n'amaka okugadduka oleka abaana lwaki togubye mutayi yadde embeera ekufunganye enseena bulijjo ekyuka yadde byolina tebiwera togwazoole kubaaga osinga emyaka yakuyisaako wali kapyata sabe nakimanya nti no wasiwasi yatusumbuwa nefuba bakunyaama mwena mubeere n'essuubi buli omu gyasaba okugifunanga nze namusaba erinnya nga sisuubira kulifuna naye ate kati nze mbatambuza ddewo nsuubira obugagga buli nsanga kulaba ddala olina amazigo olowooza amakaago gy'osula olina abaana okeera opakasa ekikumi okuva ku makya nekibula lobbanga olw'okuba essuubi likuweddemu mutabani liveeko ebyo gwenyikira okola amaziga luli kyalumu ne gakala oyo akuduulira obusente ng'abufunye ng'omukeneke enkyabotoka najja n'omuwa ekikumi nga zaggwawo yakyakala kati kamanyiga ebiwundu nga mpise mu ssuubi ebagumya tyensi ekyuka abadde alinnya akagaali enkyakuyitako nga yeevuga kazibwe nina essuubi nja kumalako ne bajja bange ate nteekwa mpaka nga ndikutta obwe era nkimanyiiko nti bajja kukka katunda sinnabakakasa nti ŋŋenda kufa nga sinnazimba nina abaana ndibaleka wa mukama nsuubira amaka gako ebimyaso mama nze
essuubi bwe bugagga kati atanafuna saali kisembye bwetuge olanga bw'oyongeramu essaala ebintu bya mukama bibanya okucyukacyuka essuubi bwe bugagga kati atanafuna saali kisembye bwetuge olanga bw'oyongeramu essaala ebintu bya mukama bibanya okucyukacyuka
ensonga yerimu egumba naye zikusooka mwana wange emitima gibabe emigumu nga mupakasa eno muguma mujjewo ekyegyo abasinga tulina famire ng'eno erya kibonoola eringalo bino ebyokunsikiriza tebikwemasanga n'ovuma ng'omaze zifuna twali tulabye abanene ne bakoggana nga tulaba ate omuntu noja yamba sino tema muno chichina ye zenganti de bakanda bafebe fula gwate muntu chata kumachama nevi kumalama nyinga nengola takundiza ajayo mindi kubanga talina subi zengeri ezimwe zisumbua nzamba kumiza mitimanga nalaba kosi tivini ngasula akawa nganzamu yamba yoru kunyage na nye mwaka walaji sitivini mugaga katinze none kajambo takuba yaline subi mabula mungwe mugaga kumavo bato nafato wevuma noza mazo wange kasi wenzize yo kagaba nsula njia njaba wanga banange bulike funye yo mwelava
Yesu uwe bugaga kati hata nafuna sali tisendi wetu